This is St. Daniel's Own The Beat.
Kaofela balusile, kumwizi kaofela, muzive lwa mitonda, mupumule hande. Kaofela balusile, vanyeni valwani, mani valikani, banani vashemi, mupumule hande, mupumule hande. Lifu livutuku, mulusile mwabulutu, kubana one day mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mufitalu kubana mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, kufitalu kopana. Lifu livutuku, alina mulikani, alina wahabu, mupumule hande. Sometimes nalila, anyupula mulusile, I wish I could talk to you,
I wish I could see you,
mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, hey yeah, ufitalu kopana, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande, mupumule hande. Oh,